January to December.
Anona chungo, Fin V. Fana kandalama.
Venjams.com premium.
Yaba shirikali.
Yeah. Okay, mama ndiweka mungeli, you just show hapo. Popwela monga wenzo yangana na pali mapo. Okay, we are meant to be na vanezo yembekeza this moment to come. Olute amba na bebe suman to kana. Haka mwana kashi na mano biuto kekaliba monika mungeli. Kala samba samba, nika kafuna munia. Kala sangwa sangwa. Nika soja, soja, soja. Haka nika soja. Ndiwe Ukraine survival, ndiwe commando. Nika kuona wazanda ni makomacha kudonda. Ndiwe soja, 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 soja. Naka ndiwe soja, 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 soja.
2-1-2, yeah. Olo mayoba ni kunga muklap TV ya mbiza. Udabwa cheka gwili ni la pipe ya shisha. Soba fulu ticha kabisha bisha. Ndaba madamu wa dismo sama shishkila. Very pretty pa mukati ni kamafia. Masia tuna mukazimu zake sama shansha. Olo mushanga kani uzati asha. Fika tikola mose pa bond pangala wafi. Kutiola musana ya mubeti. Kaizu ushatana panti ya red. Ine pongo pongo deti. Nonifa kapakati fulu ni jamu pa bread. Soja kafuni kamulila wano. Noti magero yano yaone kangavi nyao. Zana nofa kako rapa. Kani uza baby leka ninkadepa muamu.
Nika soja, soja, soja. Haka nika soja. Ndiwe Ukraine survival, ndiwe commando. Nika kuona wazanda ni makomacha kudonda. Ndiwe soja, 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 soja. Naka ndiwe soja, 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 soja. Commando,
yeah. Haba bena benzo nkala tu mato 3-4 months. Iwa wakwa nisa 12 so funi kalumanzi. Love unza kupasa ndija ya pamanza. Na imba jemu na ndiwe death ninga chitile na wedding katatu. Tunshaba paka mbali na kakapu kachi wanto kaleza. Ndiwe ni maona lionse mchilot. Muli lavuli na led baleti. Kwa mbali green combat yofu ni kapaleti. I salute olo uli mufikuti. Mukombati suma ibala knife na footy. Ma African queen niza kufuna footy. Niza kuibala kwa kuti uli muli krut.
Soja, soja, haka nika soja.
Ndiwe Ukraine survival, ndiwe commando. Nika kuona wazanda ni makomacha kudonda. Ndiwe soja,
soja, soja, soja. Naka ndiwe soja,
soja,
soja. Soja,
soja,
soja.
January to December.